Take five now. Take five now. Take five
now. Brema.
Go Baba. Go Baba.
Nimesimama ndo nifanya nipo juu mpaka leo, sipo nsikia redioni kwenye banda ra video. Boda boda bajaji kitani mindo raisi wao, na leo na laza nje zini na funguo zao. Rais, kamanda, kipenzi cha wana, mademu hawa minix, nono mesaliti chama. Au mnasema aje masela?
Oh baba!
Yute nchi tugawane mahera?
Ndiyo baba!
Kwenye show zao wao kingilio sini bure, kwenye show zangu mimi kingilio kile kile. Okay, jawai kogopa?
Ndiyo!
Japo napingwa?
Ndiyo!
Nasema siya minchi na wale siyati kuima.
Ndiyo!
Nano na kicha, nisha kama tarungu, raundi himpa kama shoga mtajifungua kuchungu. Ni baba yaga, raisi wa masera kita, na wanangu tumeshibana kama mlevi na ba. Go!
Go baba! Go baba! Go baba!
Naona kama sauti yangu iko fresh hivi. Nipe maji. Nipoze koo kidogo. Have to one the sound of it. Au sio? Twende.
Go away, 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 go away.
Nipakubabo mimbi, wana babarangani. Nataka niwonyeshe mina wao hatu endani. Atupigi mke bwana, tunapiga pesa. Akichepuka na chepuka ya nini ufe na presha. Hindo bongo bwana, ujinga ndo napewa na fasi. Shule haiwezi trendi kwa kukosa madawati. Au mnasema aje masela?
Go baba!
Yuze nchi tugawane mahera?
Ndiyo baba! Go baba!
Yeah.
Go baba!
Yeah.
Go baba!
Yuggins in the building. It's a 966, baby. Shoot him in. My fool, I see you, bro. I you need true name. True name. I'm tough, yeah, I'm tough, fire. I see you some.